Yeah. It's the Ginza.
It's the Ginza.
The Mighty Mighty Fans. For the ladies.
It's the Ginza.
It's the Ginza, you know. Again and again, again and again. Yeah, the first thing that lumbona nge solenya malumdana Mighty Fez fetu I fall in love. Nesmile sakhe lumdana sasin fake mathandweni ndimphuphe ehlisika njengo Maria. Transity woza wayenganiphenduli kodwa endandikutsho wayekwenza inhliziyo yam wayeyixovula. Ade ayigalele neyistu kuze uthando lwam for yena lukhule. Njengembewu emsamo ndandimkhipha siyodidina imenyu wayeyibuka mna ndibheke yena kuba ngabiwa uthando lwemali yenye indoda kuba isbutch as funny. My G love me for my money, mameli bali bendiyobetha manzi kanti kumoza kwameklabhini ndimluzile umedal irhum shabasopi. Iintombi zasekazi asibafaka bangasibani bengasibani. Ndothuke kufacebook wakhe iprofile pic yakhume nomntu wakhe xa ndimfolowa umntu wakhe yi-drug dealer yasenigeria. Ndayeka nokhala ndavuya kuba ndisazi ukuba ekameni kwexesha ndizomfumana kuba amaNigeria abenza umarhosha. Nam ndizothi nxe ndihamba ngekrans yam fike ndimise ndimngqale umarhosha.
Season 3